yande joni toni min ta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jañalle moɗon Soumana Amadou janganta habaruji ɗi en sembe majji dartinani hala ko darto hokkoɓe habaruji gonno ganɗene jande e kollitol lobbol gam batte ɓe paama dow filla ko darto hono cellal yaade e filla hakkude rewɓe worɓe kañum e ɓeygu en nanan ko ɗum wonani jonde ɓurtin ñalande hande sappo jeetati lewru novembre kawa ittanale leyɗe duniya fuu e dow fi moƴƴintinde kulle joppeteɗen endan faɗo laato nafakkaji mawɗi yaade e himɓe anduɗo dow majju sanɗo no leydi men Niger kande tindina en dow majju. Yewtere men pinnande studio kala ngu yerno gatte altinere fuu hande ndu madan gojem Maimouna Gazibo haalna e dow fillo nangol neɗɗo jofidol mum e tongode saria waɗamana waɗaka en paman ɗum yaade yeeso. yerno mbirnomio ni e koye hibaruji ɗi endan ni hono hokkoɓe habaruji ka en woni ko hawra gam batte janguine andine e dow fi ko darto hono faware jondu konɗan ni cellal ɓiɓɓe adamaɓe ɗum wonno har filla faljuji mumen rewɓe worɓe to hokkodirta ñawuji naadu konɗan filla ɓeygu e yaadu yesso himɓe ɗum ndu konɗan waɗa kanani gam batte himɓe heɓa famtino dow majjum yaadu yesso tawi kamɓe hokkoɓe habaruji ɗo leydi Niger. ɗum waddi ko docteur Bako Almoukhtar laatiɗo goto e himɓe ɓen endani haalani yimɓe ɗume wonno ko ɗum woni ɗum waɗa e dow fi majjum. Hawa Ousmane Bandi min waddi haala makko.
cette activité qui ngal gollal kawrugal hokkoɓe habaruji warana naati nder lawol golle projet laatiɗe durwatana bayle heɓe nder dabareji ɗi projet DSCCR tawaɗo nder leyɗe nayyi misali Niger, Mali, Guinée et Burkina Faso. ɗum du kottawe bayle e dabareji DSCCR ɗum yaadu yesso waɗi nder mum e ɗum tawa du fa hande bayle heɓe far hokkoɓe habaruji ɓen kotta tawe ɓe gaɗa golle maɓɓe no woɗiri nder kulle ɗe projet on domri e maɓɓe dow filla gattol ɗawre caka ɓeygu ɗum sembinɗine e fa hande laabi cellal yimɓe e ɓeygu moƴƴine kam ɗo ka
nana aɗa filla cella waddi ko fawari joni kono himɓe wonɓe ley ko wiyete ONG ɗum woni hawrudeji gonɗi e dow inde koye muɗum kañum e pelle ɗe leydi Niger dow fi ko darto hono fa hande ndu konnan cellal ñamey e tilabéri kawriɗonan ñamey gam batte hono fa hande andinde himɓe golle ɗo filla cella ɓeydu konnan noyi watta ko tawe cellal ngal heɓama yettake keddi no kuje ɗe fuu saabu nde hoƴama misali joni hande pesogal ko watte ɗum enna ndu hemre capantato e jeɗɗo tan wono heɓa ɗum ɗum saabi nenene kay ko fedde nde endani hono hawrude association ji kañum e hawrude jokka pelle kañum e ONG ji waɗi jande nde e tindi ndi fa heɓa ɗum darne lawol nani ko fawarejo mbiteɗo Ilas Maila neɗɗo hoorejo fawarejo ni hono fedde nde witende Roi Sen haalani bandi min mbiyeteɗo fawarejo ndu konda ni hono Michel Deji.
Les défis de la vaccination, c'est d'abord d'arriver.
Ko hiɗa nder tuugal ngal ni woni firtude ko e himɓe ko watta saaroɓe jaɓi waddude cukaɓe mumen gaɗani tuugal ngam nde ƴeewama no woodi ɓe jaɓata cukaɓe mumen gaɗani tuugal. Baɗo nder huɓere ñamay no woodi iri maɓɓe nder tuugal cakitingal ngal ni ɗum linti iri maɓɓe ko watta 300 ɗo nder huɓere ñamay. Ndenne pelle jinganoje himɓe leydi no kaani ballira firta ko e saaroɓe har ko darata filla ñawtol himɓe du nde neɗɗo yehi nder loktoroje andan ko are ko golla ñawta himɓe galano keƴƴora. Ndenne de en daari ko hana waɗe no ɗuuɗi fedde amin nde ɗum ko durwanta woni himɓe keɓa ñawto no wuɗiri
soins et service de santé de qualité en fonction de ses besoins.
hande sappo jeetati lewru novembre ñalani noon ko ittina leyɗe duniya dow filla ko darto hono moƴƴintinde kulle joppeteɗe ɗon ko wutete ko yoppete ɗum enɗa moƴƴintine heɓa laato nafaka yaade e himɓe ɗum ndu hunnon ko laati ni waɗata hitande fuu hikkadu kono ɗum waɗa kana dow koro ɗum moƴƴintine heɓa jaago ɗum nafa. ɗum waddi ko fande mbiyeteɗo madame Sani Amina Issa laatiɗo goto e golloɓe golle majjum gonɗo ley ko wiyete fortitude agence o haalani bandi min Moussa Hassan koro majjum eko andi e majjum saabu mo jogui andal majjum.
Buuri nder cakantaraje meɗen wala no so'oro gaɗa denne no hani musola majjum heɓo ɗum ndu saabi ko 14 lewru novembre fuu ɗum ƴami battu ñalawma joƴƴine nder leyɗe duniyaaru ngal laaɓal hitaane hikka deedu ni ɗum waɗi anniya tuugaade dow sukaaɓe ummatoore ko watta laaɓal heɓo sembe hawriine hikka de woni tittinkinaade wayla kulle tawteɗe dow buuri e gaɗire goɗɗum ko nafa. Ɗum du gam cukaɓe ummatore kokka gaɗol majjum semme yaade yeeso. Himɓe taykike dugi'i dini Allah waɗi ɓe naati to durwogo waɗan semme. Welayi e leydi Niger woni gaɗa harko darta rafi laaɓal. Deni ɗum waɗike to ɗum ɓeyde semme lumaku leydi meɗen.
Non ni faar yonto enen gaydu kono har fille hokkugol hono permisji ɗum woni talki tufol mota kesi ngartuɗi enɗa ɗum fuɗɗama ko ɗum fuɗɗade kono ɗum heɓa fuɗɗude law Allah e faanen campagne kawjinaɗo wadde ɗum enɗan hono ko hanno yaare sa banque ɗum enɗa resay ɗum nden ene jo fon koɓe keɓi ndesi ɗum yewno faane docteur kawjiɗo fille ko dartu jahalto ene gaya mbiyeteɗo faware jondu kono ni Amadine Mohamed o haalani bandimi tawto enɗan Fadel Alou.
Les gens ont réagi, malheureusement c'est nous qui les
imbe kali amma minen gonno paddo dum hana du der hensare min gonmi den gada dum are den fu kuubi filla be ya on kanni wonno faddi dum de gonga gan company on kan hani yarude dewtere mun gon ton reso be ya gaya der mayre du dum ittata lambo gon ko dum takka gan hollude ko neddo yobi ko takka dum kan non de waddama to amin min gadiranta joom permis mo jamani on den rafi yarude dewtere de be ya gaya kanni wonno faddi dum illa du dum waddi filla gadanol himbe permis mo jamani on jama are wonno wara to amin do no jama wadane permis o jama are dedu no siri
et chaque jour que Dieu fait il y a des gens qui sont prêts à le faire
himbe dido won ko mayi himbe ra atado won ko nawni der nayo nawna ke sanne sanne dum wadana ele bonanda mobile ko wadi hakkunde faar joni agadez e adarbisanat den ne kadu ele nawni be goto bi teddo hono faande inki joseph o haali ne wonno no wonno bonanda mobile ge wadiri bandimin anise karim ko landimo
sita 8
non der yamde jetati subaka dum wadi min gonana mi den doginira hese hese tawi lore gompinere mum felli dari hadde law to lore amin hani witto e makka do min anda no wadi ne ko awjo yegiti wittaki e makka don ne min jeemin na to e der makka wadi maybe leemu min e hore an gondo no hala o wala fuuto gollata e bandu an sana hundu ko am no min nimbe laso e joy yaade chapande tato e gineji ko tawa le lore ka dido o mayi nimbe hewbe mbarmi minawna kina e dande kambe e juude to heddi e bandu an fu no jaadeno sa amemi kam minanta nawdo e dande an don nawnimi dum wadi ko bandu an fu jaadi
nan faare yondu kono ni hono fedde wi'etende hono dubani kanyi e halla sey pelle didde enda ni ngadi kawrta gon to enda doso dum du kono ngam batte holude fina tawa e adaji wi'etebe germabe kanyi songan kobbe leydi Niger dum du kono ngam batte holde dum wadi ko faande bi'etedo Abdou Zika Sombeize goto e jaado fotto e bato enda haali ko yi e majju e nafaka ko dum wawi waddude e bandeme Aoussi Adramani hoji halaka.
La communauté germain songoy dispo
leñol haabe songay no wodi fina tawa e aadaji sembenteji latidi Allah e batu jooda kale o min jidana waddude sukabe ummatore heba e demgal gal e leñol gol no baawi wallude farjonde jan e potal gander fina tawa e aadaji amin ummatore no godi nokku to heddanta mawbe e birdi lobiri ne potal hebirte der leydi denne mana batungu woni waddu de mballa farjonde jam potal kambe wurnude fina tawa
e a la renaissance culturelle
non ne minister kawjiro fille mouradou leydi benin e leydi yasin o noddi neddo gondo jodani leydi niger to endam benin dum du gam batte o wi hono himbe sogeji kany e doñebe leydi nigeria gonno wadana fabar jom fitina yaade lumo mabbe tawbe do kerol to endam faabe possibilitigaaji kewdi to enda dum du konda ni gam batte be bibidigaaji no gondi e maaro ciagal mum du konda ni ministre wi noddi dum yerno AFP haaliri wiide ke mo jidi o famtino do fion enda no wonno yara gam batte Allah himbe mabbe enda non torde to enda Nigeria dum du konda wonno ko faande AFP wurti yerno kalnu mi oni tawama du konda himbe hewbe du setini ke gonga no enda bibidigaaji himbe benen gonno pusse to enda Nigeria du konda du ebe gonbe torde e do majjum e sanne yerno AFP haaliri nani on nani min kalna hala ha Mamadu hon latido durido e lamu leydi Niger latino tawano ma janandi warti alkamis o endan do leydi Niger nene ne kay du konna ni hono o yarama hande subako en filinje kasumunton wona kilometre hembre chapande jerti e nyemey wuro gon en ɗum du wonno ko fawata joni hono ko wurti subaka o ko haala gantama ni kanko ha Mamadou Illu yande jeɗɗi subaka woni ko o yeeyi to kiitotoɗo mbiyeteɗo procureur ene gam batte o holla hoore makko e dow fi on nenne procureur wi nenne on wawi yaade waɗoɗo kasu makko heddanimo lebbi jeetati heddanimo saabu lebbi sappoɗi o nangano nayyi ɗi to kay o waɗi tan heddino jeetati jeetati o yeehi waɗoytoena filinje yeruno fanda kibaruji kewɗi yettinto amin kañum e ɓattiɓe mo kanko ha Mamadou on endam ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyyi do radioji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande 6 emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalemo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo fotten faada studio kalangu yaadu leydi Niger
yewtere men pennoni yeruno naruɗon ni altinere fuu haaltata haala sariyaji hande madame goje maymuna gasi bo haaltana e ndo filla ko dartu nangol e joofol neɗɗo ɗum woni yoofede hono yoofide tongode ɗum woni nangaka yoofaka noon ni noyi wonno ɗum woni ene wara ɗum woni ko filani bandi min Balkisa Hamidou le yewtere nde min pirte fulfulde
neɗɗo fuu tumaɗo wodde keccogo ne wodi lawol yofide e tangode saabu ɗum no haɗan hoƴude mo yahay warai udde e kasu warani e joomu no wodi gonga ko madame goji maimuna gasibo carɗogo famminini ɗon
au niger le code de procédure pénale
nder leydi Niger lawol séria wi'i ko neɗɗo fuu tumaɗo wadde gacce no wawi yofidede e tongode ɗum woni yaaha jooɗo wuro mum yofaka nangaka ɗum woni ko lawol séria hokki kiitotoɗo on waɗa acca joomum jooɗo wuro saabu talk lamorɗe leydi kan en woni ko wi'i noon ɗum du haɗan neɗɗo mo yahay waray nangane gacce mo waɗay waɗa lebbi e lebbi na duuɓi hey no uddi ɗatol hemre capanɗe tati e go'o wi'i no wodi calɗi goɗɗi ko hokkata kiitotoɗo on lawol nanga joomum illa
de déposer les personnes en prison avant leur jugement.
Iyo woni calɗiɗi.
Lorsque la prison est l'unique
de tawama tilsi sey joomum tawe nder koso ko heɓe haala mum ka ƴewtine to fu joomum sey nange ubde gam Allah ittoya wonƴitto haalaji naadu seɓe gaccanteɓe hewɓe to ɓe jaaɓe giidowa ɓe bonƴita haalaji naadudu joomum yaaha hulƴino laattoɓe seeda ɓe naadu ɓe waɗi gacce ɓe dow filla joni nannol drogue na ɓiɗɗam bonɗa ko boko haram na woldeji ko watta hakkune remewɓe e durooɓe famayɓe gaɗi fa kewi wakkati gon a tawan joomum uddede mum ka renoto ɗum seni kiitotoɗo on faddike joomum tawi wana ɗum ko wi'a ɗum tawa e makko yeeso to no wawi halde kaden ɗum se joomum nangama sey taƴƴane wakkati
ensuite la détention doit avoir une durée limitée
no hayni joomum uddire
en matière correctionnelle par exemple une personne
neɗɗo gaɗɗo jamba ñanɗo amana duuɓi tati won nangol mum deni kiitotoɗo on nangimo nde o waɗi lebbi jeego on seni timminayi golle talki makko seyde wurtinima waɗoɓe hilñoreji mawɗi ɗi ittoɓe yonkiji ɓen kay lebbi sappo e jeetati hani fadde kiitotoɗo on seni gayna e talki ɗin fu no wawi ɓeydude lebbi sappo e ɗiɗi goɗɗi se ɗi timmi tilsi yofamo fayde talki makko gasidey seni joomu nangama duuɓi nayi yaade joyyi de joomu yoppama dow wala fu gacce senon waɗi lawol no wodi tokketegol fa joomu moytane gacce nangol mum ngol kerol ko kalɗen ɗum fuu ƴewata hano war hooreji hilñereji mawɗi yarnude goɗɗo ko warta ɗum na guyka hawtade e warde joomum e ñamugol ceede ɗe leydi fuu ɗum ɗon kay carɗo accanama ƴeewa no warrata e majjo
le juge est laissé à son libre arbitre
e dow ɗum on ko habrumi fulful tili sey mbiya assalamu aleykum mbalen to jam waali ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyyi dow radioji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande 6 emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalemo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo fotten faada studio kalangu yaadu leydi Niger